Makelwane shesha sambe asinasikhathi ngifuna ukubuvava Makelwane shesha sambe asinasikhathi ngifuna ukubuvava Makelwane funa ukudakwa Makelwane funa ukubuvava Makelwane funa ukudakwa Makelwane funa ukuvava
Emana
Shesha sambe asinasikhathi ngifuna ukubuvava Makelwane funa ukudakwa Makelwane funa ukubuvava Makelwane funa ukudakwa Makelwane funa ukudakwa